Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya gatandatu. Imyubakire y'inzu y'Imana. Hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa kane ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zivu ariko kwezi kwa kabiri. Iyo nzu umwami Salomo yubakiye Uwiteka, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20, uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30. Kandi ibaraza ry'inzu y'inyumba y'urusengero, uburebure bwaryo bw'umurambararo bwari mikono 20, nk'uko ubugari bw'inyumba bwanganaga, ubugari bwaryo bw'imbere y'inyumba bwari mikono 10. Abajishiriza iyo nyumba amadirishya y'ibisate bisobekeranije bidakuka. Ku nzu y'inyumba yomekaho ibyumba bigerekeranye bikikije inzu y'urusengero n'iyahavugirwa. Uko niko yubatse ibyumba by'impande biyikikije. Ibyumba byo hasi ubugari bwabyo bwari mikono 5, ibyo hagati ubugari bwabyo byari mikono 6, hakurikiyeho ibya gatatu ubugari bwabyo bwari mikono 7. Kandi yabigenjeje atya. Inyuma ku nzu y'inyumba asiga ahazomeka ibiti kugira ngo bidatobora inzu y'urusengero. Mu iyubaka ry'iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo. Kandi urugi rw'ibyo byumba byo hagati rwari mu ruhande rw'iburyo bw'urusengero, abajyagayo bazamukiraga ku rwego rwihotaguye bakajya mu cyumba cyo hagati, bava muri cyo bakajya mu cya gatatu. Uko niko yubatse inzu arayuzuza, hejuru yayo asakaza ibiti n'imbaho by'imyerezi. Kandi ibyo byumba bigerekeranye yabyubatse ku nzu y'inyumba hose. Uburebure bwabyo bw'igihagararo bwari mikono 5 kimwe kimwe, byari bigeretswe ku biti by'imyerezi byometse kuri iyo nyumba. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riti, mbonye iyi nzu wubaka. Nuko nugendera mu mateka yanjye ugasohoza ibyo nategetse, ukitondera amategeko yanjye yose akaba ariyo ugenderamo, nzakomeza ijambo ryanjye navuganye na so Dawidi, mbe mu Bisirayeli ne kureka ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Uko niko Salomo yubatse iyo nzu arayuzuza. Muri iyo nzu y'inyumba yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza hejuru ku gisenge, naho aharandisha imbaho, kandi hasi ahasasa imbaho z'imiberoshi. Mu mwinjiro w'iyo nzu hari mikono 20 yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza ku gisenge. Muri uwo mwinjiro hagirwa havugirwa hitwa Hera cyane. Imbere y'ahavugirwa hitwa urusengero, uburebure bwaho bw'umurambararo bwari mikono 40, naho bahomeka imbaho z'imyerezi bazikebaho amabara, amwe asa n'imihe, andi asa n'uburabyo busambuye. Hose zari imbaho z'imyerezi, nta buye ryagaragaraga. Kandi atunganya ahavugirwa mu mwinjiro w'iyo nzu kugira ngo ahatereke isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Aho havugirwa, uburebure bwaho bw'umurambararo bwari mikono 20, ubugari bwaho bwari mikono 20, uburebure bwaho bw'igihagararo bwari mikono 20. Hose ahateraho izahabu itunganijwe, ayitera no ku cyotero cyakozwe mu myerezi. Maze Salomo atera ku nzu yose izahabu itunganijwe, imbere y'ahavugirwa atambikaho iminyururu y'izahabu. Inzu yose ayiteraho izahabu kugeza aho inzu yose yuzuriye, kandi icyotero cy'ahavugirwa nacyo agiteraho izahabu cyose. Ahavugirwa aharemera ibishushanyo by'abakerubi bibiri mu biti by'umwelayo, kimwe muri byo uburebure bwacyo bwari mikono 10. Uburebure bw'ibaba ry'igishushanyo cy'umukerubi rimwe bwari mikono 5, n'irindi baba naryo ari uko. Uhereye ku iherezo ry'ibaba rimwe ukageza ku iherezo ry'irindi, yose yari mikono 10. Igishushanyo cy'umukerubi cya kabiri uburebure bwacyo bwari mikono 10. Ibishushanyo by'abakerubi byombi byari ikigero kimwe n'ishusho imwe. Uburebure bw'igishushanyo cy'umukerubi kimwe bwari mikono 10 n'ubw'ikindi ari uko. Ashyira ibyo bishushanyo by'abakerubi mu mwinjiro w'inzu. Amababa yabyo yari afatanye urunana, bituma rimwe ry'igishushanyo kimwe rifata ku ruhande rumwe rw'inzu, iry'ikindi ku rundi ruhande, kandi ayandi mababa yombi ahurira hagati mu nzu. Ibyo bishushanyo by'abakerubi byombi abiteraho izahabu. Inyuma n'imbere h'iyo nzu akebaho amabara y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye, kandi mu nzu imbere hasi no ku ibaraza ryayo ateraho izahabu. Ahajya ahavugirwa ahashyira inzugi z'ibiti by'imyerayo, inkomanizo n'inkingi z'izo nzugi byari igice cya gatanu cy'ikibambano. Kandi akora inzugi ebyiri z'ibiti by'imyerayo, akebaho amabara y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye, hanyuma ateraho izahabu kuri izo nzugi, ayinogereza no ku bishushanyo by'abakerubi no ku by'imikindo. Kandi ahajya mu rusengero ahabajishiriza inkingi z'ibiti by'imyerayo. Izo nkingi zari igice cya kane cy'iyo nzu, n'inzugi zaho zombi zibajwe mu biti by'imiberoshi, ibisate byombi by'urugi rumwe, iyo byakingurwaga byaribumbaga n'ibisate byombi by'urundi rugi niko byameraga. Azikebaho amabara y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye aziteraho izahabu. Kandi urugo rw'ingombe arwubakisha amabuye abajwe mu mpushya eshatu n'uruhushya rumwe rw'ibiti by'imyerezi. Igihe batangiriye kubaka urufatiro rw'inzu y'Uwiteka hari mu kwezi kwa Zivu k'umwaka wa kane. Mu kwezi kwa Bura ariko kwezi kwa munani k'umwaka wa cumi n'umwe buzuza inzu n'imyanya yayo yose uko yayigenewe yose. Nuko amara imyaka irindwi ayubaka.